Magazinin batateko umbi. Kati bepika, olutula bakate ne bakwirana. Kati bepika, kati bepika, olutula bakate ne bakwirana. Bepika, kati bepika, olutula bakate ne bakwirana. Kati bepika, kati bepika, olutula bakate ne bakwirana. Bate tubayita kaabo ne batula bakate ne bagotana. Babera besoma kati mbu batusobola, tete baina talanta. Babera bepika tete batusobola, bawawoza tete baina talanta. Tubayita kaate ne batula bakobo inga twakyukamu mwenyambalamu. Bepika tewe batula bako, batula bakate ne bagotana. Kati bwe bepika olutula bako, olutula bakate ne bagotana. Mwana muwala mbu njagala nkutwale, njagala nkulambuze mbu njagala nkutwale. Tondaga baby yitawo mutima, biringiza fada. Pulira kati wesoma eyo, oyagala nyo magazini na kukowa. Sembera, siagala kulaba kusirani. Genda exi wantama kwe sembera. Omutima gwange njagala nkutwale, sicheba kabebi kwe sembera. Omutima gwange njagala nkutwale kati bepika. Kati bepika, kati bepika, olutula bakate ne bagwirana. Mbu kati bepika, kati bepika, olutula bakate ne bagwirana. Bepika, kati bepika, olutula bakate ne bagwirana. Kati bepika, kati bepika, olutula bakate ne bagwirana. Mwana muwala baby nzo nkubisate, mwana muwala mbu njagala nkutwale. Njagala nkutwale, baby girl osanira matala. Sembera nze njagala nkutwale, kakasate kachomalako. Magazine chino chuma chadala, anti meto elandi solidi. Abanefikira mukakasenga mumalako. Sembera nze, yamu. Njagala nkutwale nkulambuze, kwesembera. Njagala nkutwale kwesembera. Omutima gwange netujana baby netujana kwe. Obulamu bwo njagala mbutwale. Sembera osana mwekigala. Mwana muwala baby okuva we nakulaba, sicheba kanze ebirowoozo. Kakasa you are ready to go. Sembera nzoli kya bugagga.